Dum 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 do dum do be do 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 dum dum do dum do be do dum 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 do so please hold me so tight all through the night.
I speak softly, darling, hear what I say. I love you always, always.
I've waited so long for your kisses and your love.